Omulamuzi Alice Komuhangi akanyiza n'oludolu wabi omuna babuzi ba kooti ba kooti asesa nti obujulizi bwaleeteddwa bumala bulungi okakasa nti omusajja Christopher Okello Onyumu ye yatta abaana ku ssomero lya Gaba Early Childhood Development Center Division ye Makindye mu Kampala. Baana bano okuli Eteko Gideon, Keisha Ageneros, Ignatius Ruanga ne Ryan Odeke. Kooti enkulu tudde olwaleero okuwa ensala ku misango egy'okubatemula oluvannyuma lwa ssabbiiti ssatu ng'omusango oguwulirwa mu lujjudde bitundu ebyegaba. Omulamuzi kino akyesigamizza ku ky'omwawaabirwa obuteegaana musango wadde ng'alumiriza nti waliwo ebyali bimutembye ejjuba we yatemulira abaana bano. Omulamuzi ng'akozesa obujulizi obwoleka nti Onyumu yateekateeka bulungi obutemu bwe omwali oluvannyuma lw'okwefumiikiriza omwali okutambula olugendo oluva ekyanja mu mmotoka gye yali apangisizza nti ne bwe yafiira mu kkubo yagirekawo ne yeeyongerayo ne bodaboda ku mupango gw'okutemula abaana bano. Omulamuzi Komuhangi Kawuka akyagenda mu maaso n'okusoma ensala ye bwe twogerera.